tekereza iby'umunsi wanjye wa nyuma umunsi nza hera umwuka ngaca ngapfa bamwe muzaba baracyane murire muvuga ko mwankundaga ariko ibyanjye kuri uyu mubumbe bisa babyarangiye yego hahirwa bapfa bapfira mu mwami ngo baruhuke ibiruho n'imihate y'isi ariko mana yanjye mu gihe nkiriho mbashisha gukora neza kandi undindira ubugingo uzandinde gupfa kabiri yego hahirwa bapfa bapfira mu mwami ngo baruhuke imiruho n'imihate y'isi ariko mana yanjye mu gihe nkiriho mbashisha gukora neza kandi undindira ubugingo uzandinde gupfa kabiri tungurana na umenye igihe rusira kandi abazima baziko bazapfari kwa bapfuye ntacyo bazi wowe mukundwa unyumva ugihume kukibasha gufata umwanzuro mbese ntiwakwibaza iby'amaherezo yawe mw'isi yego hahirwa bapfa bapfira mu mwami ngo baruhuke ibiruho n'imihate y'isi ariko mana yanjye mu gihe nkiriho mbashisha gukora neza kandi undindira ubugingo uzandinde gupfa kabiri yego hahirwa bapfa bapfira mu mwami ngo baruhuke imiruho n'imihate y'isi ariko mana yanjye mu gihe nkiriho mbashisha gukora neza kandi undindira ubugingo uzandinde gupfa kabiri ariko mana yanjye mu gihe nkiriho mbashisha gukora neza kandi undindira ubugingo uzandinde gupfa kabiri ariko mana yanjye mu gihe nkiriho mbashisha gukora neza kandi undindira ubugingo uzandinde gupfa kabiri.